Records.
Jackie, watu badilika. Come and see, Alisha Fanikiwa. Elston, Ellie, Adam Piki, Alisha Fanikiwa. Mila Semomi,
Every day,
Matatizo.
Every day, anapona. Kila temu kiangu, kataribu simama tena, milango itafunguka, utamuona Mola. Kila temu kiangu, kataribu simama tena, milango itafunguka, utamuona Mola.
Ila wengu, wasema siwezi. Binadamu dede silewi. On Instagram, matusi tusi every day. Nani shomiza sana msela kuto kutafuta hela na kosaga hata kulala.
Ila brother usike moyo, jikazi sana tena kiroho. Tena sije kuja msahau bwana, msahau bwana.
Checkout at gmail.com if you would like to use this instrumental.
Same echo.